Stijo tamani, toutes les voix du Mali. Stijo tamani.
Do yo Stijo tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, tamani, Stijo tamani.
Hediɓe studio tamani oɗo saha sakkiko moɗo Ousmane Dicko yettito ɗiɗo kabaruji e dow studio tamani joɗonirɗo e radio ji capanɗe nayyi e nayyi le Mali e maggal muɗum fuu ono e heɗade. Hono golleji fedde jokkitiitonde kawral Alger ngal batumu nayyeɓo fuu ɗiɗo bamako ɗo hannden plateforme e CMA cuɓikeno muncade fourude e batu oɗo keenge. Deritino oodu andini ɗum haɗata golleji kawral ngal laataade miijaanga du ana wonda fa geɗe ɗe fuu keeda ɗo kaandi ɗo e ley fedde nde. Gouvernement wi capanɗe joyon e taton masimbina makka capanɗe nayi mbarmi temedere du majji agence ngaji ɗiɗu mbi ana ɓuri ɗum saabe de yo capanɗe jeɗɗo woni heddiɓe hen temedde taton majji ko yata fa capanɗe nayo du mbarmi. Fedde loojaɓe Mali mbaddi e yeɗoɓe kabaruji fa kaltana laamiɓe leydi ndi eɓe kandi e saria fa ɓe ɓeyda nattude e ley yimɓe. Yo ɗeɗo toɓɓe woni ɗemin garta haala nde on hannde onon e heɗade dow studio tamani. Hono golleji batunayiɓe fedde jokkititonde golle kawral Alger ngal puɗɗi hannde Bamako. Golleji gaɗino keeña e dow pelle miijotoɗe e jaafinoje du heeƴo golle gonɗinowo kawral ngal jawdi muɗum selgol baasi fa warde e laawi balloji wartigol deƴere nokkuji ɗe fuu. Ɗum e tawede CMA e plateforme fuu kollitiɗi no keeña ana munci e fouride batuji ɗi ɗiɗo golleji. Ɗe guɓe ɗiɗi kollitino hoɓɓe nanni juuɗe mum e ley golleji ɗiɗi ndenno jalti fa laaɓi. Keyaɗo haala CMA e inde guɓe ɗiɗi ɗe fuu wi dewrintinowo ana haani huncude tiiɗallaji tongiɗi e dow hamɓe nadde e ley fedde nde e ley honono toɓɓere sappo ɓerde maniniri e ley saria golleji ɗini. Ndenno kanko Almoudou Agou Mohamed o haaldi e Issa Fakabat Sissoko keɗe ko Barke Sise faccitani en.
So wiyama wattu fuu yimɓe heyɓe ɓeyde e ley kabaru jonde kaldal e kawral ngal ɗum wawa gasude. Menen e ley baali amen ɗe plateforme kañum e CMA yimɓe taton tan men andani e ley jonde nde. CMA plateforme kañum e gouvernement Mali o men anda walde wonde kasen. Ndenno ɗum men bati dow muɗum fade communique o wadde keñen. Ana wawi laatade hom fuu jogono ngol landol jaabu muɗum. Ni menen men jiiri kabaru o. Saabi de ɗiitiɗallaji ngala e ley fedde kande jokkitade golleji kaldal e kawral ngal ko walde curoɓe dental leydi aduna wondi e halde ko mbiɗa miila ɗiitiɗallaji tongaki e ley fedde kande jokkitade golleji ɗi. Ndenno ko saabi walde nde heƴaɓe muɗum ngala e ley fedde kande jokkitade golleji kaldal e kawral ngal nde walde heƴaɓe muɗum tawe e ley paale cawɗe ɗe ko saabi.
Hono kanko derintino o omo wondi e famminde tiiɗal ka ko Martine Kumpa ɗum haɗata fedde jokkititoɗo golle nde heɓde ko yiɗi ko. Miijango ana wonda fa kabaru hamɓe wonɓe ley fedde nde jogal muɗum heɓe dogal muɗum timmoɗo heɓe. Kanko Pierre Bouyaya keƴaɗo Union Africaine ley dabare deƴere haaldi e Issa Fakaba Sissoko keɗe ko Mamadou Sama Seku faccitani en.
O ɗo landol ɓooyi heɓani jawabu gonga yo kabaru yimɓe gomɓe nder walde nde. Min taykitike jeyngal e dow inde baale CMA e plateforme ko heewa yiyeede yama ɗum yo sifa kawral hakkunde maɓɓe. So ɗum woodi kay miɗen miili yo laato jam ley gollidal maɓɓe. E hakkille amen baale kumaniɗe bangal golle ɗe yo gouvernement CMA e plateforme min kaldan eɓe fuf. Miɗen miili oɗo saaka ɗum laato fa min tinno huccude tiɗallaji woɓɓe ɓen yo kamɓe signiɓe talkur deƴere nde sappo e joyi lewru mais 2015 ndu ɓe jaɓanaka heddiɓe. Min darnan tafot oɗo kabaru fadde amen jokkitade golle ɗum hana hadde min wadde jiidal walde jokkititorde golle e fiide dabareji.
Kala ko jiɗɗon hollitinde hakkillaji mawɗo no mbawi fewtude e bembal amen Facebook ngal dow studio tamani. Ahmad Al Faki Al Madi darnama beete hande yeeso suudu saria aduna. Carawo o nangi tafen sarɗi omo hani landede hono gongirantaku kayfoje ɗe o wullitano saria ñande sappo e jetti lewru janvier 2015 nde. Nden woni ko taƴoral heɓete pade makko sarede. Ahmadou yo jiyadinke gonɗe e ansardine cikkitaaɗo bonnude cuuɗi goonga waɗiyaaɓe meeɗen hitaande 2012 lingallure waɗiyaaɓe temedde taton e capanɗe taton e taton. Hannde hono adadu malinkooɓe masimbinaaɓe makka ɓe yo capanɗe joyo e taton capanɗe nayo ɓe mbarmi ko ɓadoto temedere du majji e ley ko laamiɓe leydi ndi anndini. Hooreɓe agence ŋaaji ɗi kolliti ana ɓuri ɗum jogaaɓe kam mbi capanɗe jeɗɗon masimbina temedde taton majji capanɗe nayo du mbarmi. Galleeji yimɓe heddiiɓe heen e kañum e majjuɓe ɓee fuu ana ɓami sugol muɗum mawɗo hannde. Dramane Aliou Kone jottinoo kabaruuji wii yimɓe ana ndoomti adadu teentiliiɗo heedi gouvernement to sabi de ɗum waɗi ko yahata balɗe jeegom hannde. Ndenna o haaldi e Intala Agu Bilal keɗe ko Barke Cisse faccitanie.
Leyɗe yogaaje hono Kodowar, Sénégal, Burkina Faso, Burundi, Maroc kañum e Alanzeri eɓe ngonduno e hokkude addadu leydiyankooɓe maɓɓe keddiiɓe ley kasaara ngaɗɗo to haramani to. Miɗo miila ɗum laatake huunde nafoore dun. Ka Mali doomi balɗe jeegon caggal kasaara o so ɓe ndokki addadu yimɓe keddiiɓe hen ɓe. Ɗum laatake addadu jeddaaɗo faa sanne. Tawene ko ɓe ɓooyiri ɓe ndokkaayi kabaru o ana haanno taweede. So ɓe ndokka addadu muɗum fuu ɗum laato addadu jottiiɗo. Ka ɗum laataake en paaman wiide yimɓeele keddiiɓe hen ɓe ana ɓuri addadu mo laamu o nantini o. Yimɓe woɓɓe ana waawi narreede fuu ɓura agence ji voyage ji naɓuɗi hijjoɓe ɓe. Kamɓe ɓuri anndude yimɓe hono foton ɓe naɓi. Kamɓe ɓuri anndude dun yimɓe hono foton keddi e ley kasaara o e ley yimɓe maɓɓe. Ndenno en paaman wiide beete Allah pinɗo fuu yuɓɓo innde kasaara o ana wondi ɓeydaade yaade.
Hono fedde baaɗe yimɓe loojaaɓe mbi ana ndaarta faa loojaaɓe ɓamane sariya. Nde baddi e yeɗoɓe kabaruuji hannde faa laamiɓe kuncanaɓe hoore hooreɓe kolliti ɗum wallaɓe nattude e ley yimɓe. Nanno kanko Mumini Jara hoorejo fedde nde haaldi e Barke Cisse keɗe ko o faccitani en.
Ɗum yo huunde hasindinaande faa sanne sabi leydi meɗen ndi talki sariyaji kumaniiɗi saaganaade hakkeeji yimɓe ñakuɓe ɓe. Ndenno ana haani ko laamu o yottina ɗi golleeji. Meɗen njiɗi laamu o tabintina ɗi sariyaji ndewooji hakkeeji yimɓe ñakuɓe ɓe. Meɗen miila meɗen kanndi e hakkeeji. Meɗen kaani dun foondeede e yimɓe keddiiɓe ɓe. So ɗum waɗaama meɗen miila yimɓe ñakuɓe ɓe heɓan watta koyɗe muɗum en ley golleeji leydi ndi. Homo fuu e amen dun heɓan faabaade leydi ndi no sembe muɗum waarata.
Batu waɗi Bamako ɗo e dow no usine aji meɗen ndenorto. O batu balɗe tati puɗɗuɗo beete hannde yo jaɓande gonginaali gonɗi e ley dewtere OPI Mali nde. Imaade mum yo joƴƴinde dabareji ndenaago usine aji meɗen faa warde e haɓude hono ko wiyete trafic aku ko faa warde e heɓande ɗuɗu hono ko wiyete kawral e ley usine aji. Noon kanko ministre jaago e usine aji Mali kanko Aboubacar Traoré haaldi e Fatoumata Togola keɗe ko Mamadou Sama Seku faccitani e.
Farrati moɗɗo woni banngal sifa usine ŋaaji ley leydi Mali. Ɓooyi ko laamu leydi ndi yaltini noon dewtere paccintinoowo kabaru mum. Wona hono waɗande gollooɓe usine Mosol ha ma laamu o waasa darde darnde mum ma ittude jawdi tan. Ana haani kamɓe gollooɓe usine ɓe ɗum tinno e ko'e mum. Ɓe ɓama aadiiji aadi kaaki gollirɗi kesi aadi kaaki gollirɗi barkiniiɗi aadi ɓamɗe gollooɓe e hono mum. Nden laamu o ɗum ɓeydana ɓe mballigu. So wona noon leydi meɗen latto hono leydi somoyooɓe tan. Ɗum ne yirwinta leydi.
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni e leydi Suède ngoni paabatooɓe studio tamani. Sen garti e kabaruuji région ŋaaji meɗen ɗi keɓen faamu tan hono to seguto kan soldat CN heɓi suudu heyru ɗo kaɓorɗe marete. Ndu suudu wartaniiɓe ton hannde e ley yambere yeeso hoorejo soldat CN. Hoore condi Oudou hawri e muɗum. Yo ONG MAG Main Adversary Group hokki jawdi maadi ndu suudu ko yahata faa e millioji temeɗe ɗiɗi e capantati. Hooreɓe baale remoɓe kaayi ana gondi e jande ila beete hannde dow kabaru maaro. Gollirde remoɓe région o humani faa remoɓe ɓe fuu keɓa mbarkanaku golle maaro ley Mali fuu ley balɗe ɗiɗi ɓe janginte. Projet ana wondi e yirwinde mbarkanaku golle sukaaɓe ley Bouremto. Sukaaɓe nawga e taton dokkama mono kala fuu mono fuu e maɓɓe ujunaji capanɗe nayyi ndi jawdi wallanɓe du fuɗɗude golle. E ley sukaaɓe capanɗe tato en jeenoɓe cuɓa caggal koɓe daɗɗodiri ande ko. Gollirde dartanore sukaaɓe golle APEJ ana wondi e natirde ɓeɗo sukaaɓe faa udditana hoore mum en golleeji e hoore mum en. apeja ana wondi e janginde be beedo sukabe to kuli koroto ila kenya sukabe chapanta ton janginte li badde nogay e go mi cintindo anta hono kabaruji golleji fedde jokkititon de kawral aljengal batumu naybo fuddi do bamako do hande platform esema chubukeno munchade forude e batu odo kenge deurintino odo andini dum hadata golleji di yubade sabe mi janga ana wanda fagede de fu keda e de golle o ndo fewri gofaramayi wi hono yo yimbe chapande joyon e tato masimbina makato chapande nayo barmi ko yata temedo majji agence ngayi dum bi dum wana gonga dum e dum buri dum sabe yo chapande jeddon keddi temedo tato majji chapande nayo barmi fedde lojabe malinkobe yi mbaddi hande e yedobe kabaruji fa kaltan laami bi leedi meedam bi ndi ana kandi e sariya fa be beedoro natude e leeyibe wadi do kabaruji do kaddude hande yenji jango assalam